Ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibuuzo by'obuyisiraamu ku mutendera gwa primary ebiyitibwa Islamic Primary Leading Examinations IPLE ku kitebe ky'obuyisiraamu ekya Kampala Mukadde kitutte essomero lya Sumaya Junior School Nyendo Masaka mu mbuga z'amateeka nga kirivunaana ku bigambibwa nti yalemesa abayizi okutuula ebibuuzo by'akamalirizo wadde nga baali beewandiisa okubituula. Abayizi 19 ku ssomero eryo baasoose kutuula olupapula lw'ekibuuzo ekyasoose olunaku lw'eggulo nga baatandikidde ku ssomo erya Kulaani, wabula ekibuuzo ekyokubiri kyabadde kyakatandika abaddukanya essomero eryo kigambibwa nti baalagidde abayizi bafulume ekifo bakolera ebibuuzo ebyo ku nsonga ezitategeerekese. N'olwaleero olunaku olusembyeyo abayizi era tebakkiriziddwa kutuula bibuuzo bino, ekiwaliriza aba IPLE ne bannamateeka baabwe okuva mu Baraka Legal Associated Advocates okugenda ku ssomero eryo okwetegereza embeera. Kyokka newankubadde bano basibye ku ssomero mu nsonga ezo tewali kikyukiddwako, era omwogezi wa Islamic Primary Leaving Examinations Board Anwar Sadat Ngobolo ategeezezza nti wabaddewo obutakkaanya. Yusuf Muhammad Kayonda avunaanyizibwa ku kukuuma ebibuuzo bino agambye nti entabwe yavudde ku bakulira essomero okwagala okwetambuliza n'okwekimira ebibuuzo okubizaayo ku poliisi gye biggibwa mu ngeri emenya amateeka, era bwe kibalumiriza nti kimenya amateeka agakwata ku bibuuzo ebyo n'okubeekengera.
Olwa amaze okubisabika bulungi nyo n'ebistepolinga with staple wires ebigezo ebyo omukulu kwe kubinyakulako, mugamba nti ate ebigezo bitwalawa nga baŋŋambye nti nzaayo n'okubikwata gogo gwakunvuga ontwale ku ki ku poliisi. Teyanzizeemu abeera ku ssimu ng'ayogera obutontono bwesitakola ki bwesitawuza bulungi, ambuzaabuza ŋŋamba ketufunewano emmotoka ate ketufune piki, n'antwala mu mmotoka n'aŋŋamba nti omwo emmotoka yo n'ensuka n'enjikola ki n'enjigaana olw'okwokeyingira kuli eri olw'okubinsikako obuki obusisi, n'enjigaana n'antwala mu ofiisi nangamba tulinda director ne tulinda director nga tavaayo nanzijayo.
Muwesi Edirisa ne Mbiru Abdul Nasir bannamateeka b'ekitongole kya IPLE board bategeezezza nti bamaze okugulawo omusango okubakulira essomero eryo olw'okulemesa abayizi okutuula ebibuuzo byabwe. Wabula Haji Luyinda Moses akulira essomero eryo ategeezezza nti obuzibu entalo z'amasomero g'obuyisiraamu zisusse n'obutaagaliza, era nti babadde tebasobola kukkiriza kuyisa bubi bayizi mu ssomero lyabwe nga bo balaba.
Buli muntu ayagala asinge so nga ate tuli basiraamu mu Qur'ani mulimu suula namba etunnyonnyola nti buli muntu tajjanga kwenkanankana na munne, era buli muntu tewali ajja kulya riziki ya munne, naye kitulemye okuteeka mu nkola okumanya. Kimanyi oba erina abaana 5 ma international ng'erina 12 tewali ng'erina 13 Allah watuulira kigereka kitulemye okumanya. Oli atunuulira ekya Luyinda nagala lwaki ayina abaana 5 nsobola okubasika nibateeka ku 13 zima te nga tekisoboka. So nsaba bannange sinna tukkirize nti Allah kyala yakugerekera kyolya kirya kya riziki ya munne inshallah.